Hey, yo, what's up?
Namona wa kushoto kule anacheka, huku wa kulia analia. Mwingine kaisha jikatia tama, yote kwa sababu e dunia masi ongezeka. Jua la utosi linachoma, usinge kwepo e dunia, hata mengine tusinge ajua. Masi ongezeka, jua la utosi linachoma, usinge kwepo e dunia, hata mengine tusinge ajua. Dunia simama nishuke, dunia simama nishuke, hey, hey. Dunia simama nishuke, dunia simama nishuke, hey, hey. Huwezi kuamini, dunia we umeni cost in me. Tena amini, kuna mengi na feli juu ya wewe. Kweli siku katai, mana niko juu yako. Kweli siku katai, ila na fe. Dunia umenifanya mimi kamsa umongo, nikupende wewe. Dunia umewafanya wengi wachane na Mungu, wakufate wewe. Masi ongezeka, jua la utosi linachoma, usinge kwepo e dunia, hata mengine tusinge ajua. Dunia simama nishuke, dunia simama nishuke, hey, hey. Dunia simama nishuke, dunia simama nishuke, hey, hey. Una forcing me na cry, dunia we kipi unanidai, dunia we. Una forcing me na cry,
sound from Top Talent.